tulabanga tweyisa mu makubo gye tuyita mbu ffe twekoza era kati nno ffe twakula ekula mu kukula kitegeeza kwesuza
nsula nga maaso nkanula ebinyumira matungo mpayira oli wakabi ndayira kati ngamba bebi goyo mpayira
unataka kulala na nyota. And you know what to offer. Kama mimi, unaogopa nyoka. Wanapenda drama kama blogger. Ini majaliwa, tupendane baby. Ini majaliwa, jaliwa, jaliwa. Cause we are for each other, soul to body.
Ini majaliwa, jaliwa, jaliwa.
Oliwa mo, oliwa muna.
Oliwa muna,
yeah. Oliwa muna.
Oliwa muna.
Chani. Kabla tumetoka mbali mina wewe. Tulianzia shule mina wewe. Kwa kidato kimoja, mie mie ama kukupenda nimekosa.
Master kid designer, hasa Mr. Nobody fine like Milo.
Neba kusanga, neba kutaisa. Abo balike naba kuswalisa. Kuma kuma tukenda kwetisa.
Oliwa mo,